kito kadhambi wananalani Todike twika lundu kwa rosimeri Todike twika lundu kwa rosimeri Choka mutabye ya dhambe marosimeri Choka mutabye ya dhambe marosimeri Kiti minondo mamwekali rosimeri Kiti minondo mamwekali rosimeri na dhamba Mamwekali kikucha gundo dhamba siya Mamwekali kikucha gundo dhamba siya Wakati siye oso wagu mamwekali Wakati siye oso wagu mamwekali Kukatia mama, kukatia Kukatia oso wagundo nyweka Rosimeri ne maito mogobyo Mwekali mama ne maito mogobyo Ine ndanzi ni akadhami mbaka oke Ine ndanzi ni akadhami mbaka oke Ini mabidyo weenda tumanae Ini mabidyo weenda anamusiki Wana tumana tuamulea ewawo Wana tumana tuamulea ewawo akaea Na mwekali kikucha gundo dhambasia Na mwekali kikucha gundo dhambasia Wakati seoso akuma mwekali Wakati seoso akuma mwekali Kukatia mama, kukatia Kukatia oso wakundo nyweka Sio mandala nitwa endie kituie Sio mandala nitwa endie kituie Kukuna ndanzi nangendeka nero zimeri Kukuna ndanzi nangendeka nero zimeri Leo nambia akaoa toka nywae Ngoko nambia akaoa toka nywae Twamino milwa ambiye tolike lonji Twamino milwa ambiye tuende rumu Ini manyani nga kausha nangalea ye Ini manyani nga kausha nangalea ye Ewe woo akanguna nasobae Ewe woo akanguna nasobae ngasirae Mamwekali kikucha gundo dhambasia Mamwekali kikucha gundo dhambasia Wakati seoso wagu mamwekali Wakati seoso wagu mamwekali Kukatia mama, kukatia Kukatia oso wagundo nyweka Mwezo nito maoto mani banyanie Mwezo nito maoto mani banyanie Kwambe nijonde sio kamba edha imedho Kwambe nijonde sio kamba edha imedho Mwithi kitwi mwesobe aome Mwithi kitwi mwesobe aome Mwikezo jodwa ni mwekali rosimeri Mwikezo jodwa ni mwekali rosimeri Mama muko waje ikaya sosoe Mama muko waje ikaya sosoe Enda aini mangoma chavina Enda aini mangoma ende kekuna dhambasia Kalandina siane mwega Kalandine mwane mwega Mashinare niasane mwega Mashinare niasane mwega Karanga niasane mwega Karanga niasane mwega Kidungo niasane mwega Kidungo niasane mwega Mwithi kitwi mwesobe rosimeri Mwithi kitwi mwesobe rosimeri mamwekali Unukuchete Nogo molete Molete koya Makabi indi endia hii Mukuni angoma Mukuni angoma Kwa chio waku Ata Kukuna angoma Kukuna angoma Unukuchete God, oh my Jesus Christ. Chandalani, Ekenangi, Templaka Giant, 343, Ready Nevo, Sana, Ninizimule Akoya, Oya Itu, Ninazo Yakoya, on the budget.
wadi mo wana latili mundu wa isa aki baija ubenwa wana wana muga wa yungolo uidiri mo wana latili kanigo nunonga lile mbe nzingi kuyaka dangaita kadogo tu sana mahuwa kilumbu safari use a busy pamona mbe mkongo malitan nunduwa KCU 948 E Kimana